kumbula magama akho awasho kimi wathi angiseyo ni-type yakho ngiyakhumbula magama akho awasho kimi wathi angiseyo ni-type yakho ngiyakhumbula magama akho awasho kimi wathi angiseyo ni-type yakho magama akho awasho kimi wathi angiseyo ni-type yakho ngiyakhumbula magama akho awasho kimi wathi angiseyo ni-type yakho ngiyakhumbula magama akho awasho kimi wathi angiseyo ni-type yakho Sutola kangcono abazi ngothando wena wathi usutola kangcono abazi ngothando wathi kimi usutola kangcono abazi ngothando buka manje usubuya kimi
wena ngoba usufuna abangcono kunami uyabathola kangcono
Makamako awashoni, wata nseyo ni type ya.